into sakho senzeke izigama awizigama mafuni into sakho senzeke awubizigama igama likaJesu likaJesu igama likaJesu linamandla igama likaJesu liya igama likaJesu liyasindisa mafunisi
Yeah.
of Jesus, a name that can change situations. Call the name of Jesus, the name that can heal you. Call the name that can break every yoke. The name of Jesus, the name above every name. Call the name, their name.